Betty chill with my classic key.
It's best with my classic key.
Betty wancy. Betty want the pony. Yeah. Bad Sam says swagger don't. Watu wanaipenda sana hii japo napigwa vitu toka enza manabii hawapati faida wala hawasaidii zaidi kuonekana hawafai mbele ya jamii wadada wanaipenda wakaka wanaipenda ingawa ni wabomolea badala kujenga na tena hii huwa na voice hadi ndugu halafu pia na kusukuma mbali na Mungu ukienda kiza hii ufanikiwi mambo yako tajumba sababu haubalikiwi na vile vile na kwamisha maendeleo kawaulizi waliondekeza wakupi matokeo watu wamefeli biashara kisa hii wengine jela washalala kisa hii si walikungwa na misala kisa hii ndugu yangu sijifanya mazihala kwenye hii
yeah. Aikusaidi
mumini sana wa hii watu wakanita pede shemze wa hii lakini siku hizi ni wala sifagilii mana kuna chamana nilichovuna kwenye hii na washauli na wenzangu watu hii acheni itawatibulia mambo tulieni mtoki warubuni kwenye hii kataeni kazi za mana bona zipo nyingi kafanyeni wana muziki wanaimba hii kila siku na wafichi wanaweka wazi kila kitu wanagombana inaleta vita na mabifu wengine wajali wanaona poa sio issue watoto wanaacha shule kisa hii masomo yanawapitia kule kisa hii watu wanafanyana misukule kisa hii mta na logo which is azulule kisa hii
acha hii haikusaidi acha hii haikusaidi acha hii Saidi Pereje Klasiki Basel the swagger down Super talent Yeah, 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 yeah.